Capstone Records, 13012.
D-Boy, bring it on.
Let's get stupid.
Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. D-Boy, once again.
Spice.
Zenu sanga na mutima wanga. Mwze mwandi viripali weo. Taba kulibe anga chile weo. Ninasia na masobe na neo. Nika kuona ine ni mavela mushe. Pwena kono iwe fende na mujuse. Tiende kuchipale. Mama chile si manyale. Usamfiri na matefini mama kamba. Sikundi ni babiri ni makamba. Ninapatwila kukumbesa mushe. Pene na kuzibila fose vima inda mushe. Wherever ide go I go follow. Zaba uza ine na makoro. Yasila life choko na kawiro. You be my hero.
Never let you go. All over Kambe Bwanji. Never let you go. All over Vote Bwanji. Never let you go. All over Irimbe Bwanji. Never let you go. All over Vote Bwanji. Ndabanjiwe umani wa mizila talo. Ndiwe umani wa mizila talo. Umani wa mizila talo. Ndiwe umani wa mizila talo. Umani wa mizila talo. Nini na iwe bati ni kuyewa. Suzi wa tepe mwene ni mamfirira. Umushe wako na mutima wako. Niku uza ni mangondo. Wani monga iwe. Monga iwe. Pita na monze tu solwezi. Paka na kupeza my baby. Forever together you be my darling. I promise you me never let you go. Za kusunga monga karirore. Nika kusunga kuhipa unga sobe. Jiwe mtu che, jiwe mtu che. Never let you go. All over Kambe Bwanji. Never let you go. All over Vote Bwanji. Never let you go. Olo irimbe bwanji. Never let you go. Olo vivote bwanji. Ndabanjiwe umani wa mizila talo. Njiwe umani wa mizila talo. Njiwe umani wa mizila talo. Njiwe umani wa mizila talo. Umani wa mizila talo.
Capstone Records, 13012.
D-Boy, bring it down.